It's D. Jones and the
Wonder Dizzy, a.k.a. Butterfly. 100 bars, XYZ, let's go. Simko munga atisini funa kurapa. Breakfast, lunch na wajaka lefo sapa. Hivi vika lila soni D. Jones ni meta. Anyway, sifamene vena bwera kukamba. Inesini gwirika ni tele langa mulamba. Ninazete ni busy batu piwa manigamba. Niligrini kutiala no need na yosamba. Aze butterfly mapiti ni mayangamba. Manje na mbo chinja na magia. Wale muembe keza nili tipenza kasila. Maramza pala na ngati chena ya kwa tira. Yatoka double double 334 ni matwins. Kasilize school feature ni maskofis. House don't forever langa nani peta fika. I'm doing this for you and whoever ni trasita. Beautiful ladies, magelo wa mafika. Na wene wa pushing up unofika pena fika. Wena wanilanga nila mukati mwa menso. Wena wafuno ziba kwe inachoka potential. Wena wakonda skill, wena ngunipa menso. Fresh, nilimo wada kwa sini pwelela. Fire tete peni liripa ribe chikwela. Na leta freestyle ya mene iripe zina. You can't see me but sindi ne John Cena. Nilipe ni kwa ito kalindula njosa vonze. Nga muti sokoneza mkwisa harimose. Hipo kwiri mblood paka mapacho ka jazz. Na leta freestyle yope na 100 bars. Nifomo kwira nisa verse na matitos. Believers to see doro fear na success. Sweat for sweet mkolo passion se budget. Level distemper, don't break my heart. Non-stop floaty piteko na butter system. XY freestyle boogie boogie. Bali na chena nguchope na chika style. Mukaru sweaty na mufuni kama freestyle. Zigzag flow ni meno ya cocktail. Simbo babiti mudia wangani masao. Mbacha support and our flow ni ya chinyao. Siche using eka mbwiri katimo chino ni plow. My flow zisi anga sire ni sandi. Watimona chamene chino ni brandy. Miu wachiriza na watake nandi. Ya malens mumutu mungani echimaki. Biti ni court, hello my fans ndiye jache. Zeki pa microphone kaleza ndine jati nchagi. Yemu ya bakulu papa pipopu. Mukafuno yeze mpundi wa baba bibopu. Hey, sini maseka, I'm doing it for Zambia. One love DM na blackout media. Kuno na wasi ya nipa nuna kuna mibia. Hey, munga sepa doni wa valila mjira. Hine sini na pile ni bitche ya sila.
It's D. Jones on the 1-2.